Kajugura Berko bugeze aho ari ku mwanya wa mbere ubyakiriye utse.
Byakiriye neza kubera nyinshi mbikesha imyitozo nayikoze nitonze nyikorana ubushishozi cyane cyane yuko maze gukora amarushanwa nkajya nyegeragezamo cyane hano nabonaga bitaneye ikibazo cyane nubwo hazamukaga biranshimishije gusa nisiganwa ni nka shampiyona yacu y'igihugu biranshimishije kuba njye na bagenzi banjye dushoboye kwitwara neza ariko by'umwihariko njye nkaza ku mwanya wa mbere ntabwo bangoye kubera ko twari dufite icyo bita kadanse muri atletisme twayigenderagaho nkabona nta kibazo mfite bigeraho bigera mbona kadanse yanjye ndayikomeje bo basa n'abacikaho intege gato ni minima nshaka ngo nshake ni nayo akenshi ndi gufokasingaho cyane kuko hari imikino Jeux Olympiques iri izaba mu kwezi kwa munani mu Bwongereza niyo ndi gufokasingaho cyane kugira ngo nzabone minima akenshi ni ibibuga nshaka ngo nirukanke cyane